Chifanikiso cha makumi otatwe. Jesu ngomwa miulanguzu. Mwabona mwichifanikiso bantu bobire baumpa zibumbwa. Muna Kristo were debu yokugomba agulomba kulireza muzinalya Jesu Kristo. Jesu uli jisinguzu guinda munganga. Jibumbwa bumbwa alimwa mizimu.